benki yetu ya Equity ni benki ya kifahari, unazo sifa tele, toka Kenya hadi Rwanda. Benki yetu ya Equity, unazo sifa tele, toka Kenya hadi Rwanda, hadi bara la Afrika. Mikopo tunayopata kutoka kwako ni ya riba ya chini sana. Wateja wanafurahia huduma zako. Equity, benki ya usawa. Hakuna cha tajiri, hakuna cha masikini. Benki hii inajali maslahi. Mikopo ya riba ya chini, mikopo ya riba ya chini, mikopo ya riba ya chini, mikopo ya riba ya chini. Benki yetu ya Equity ni benki ya kifahari, unazo sifa tele, toka Kenya hadi Rwanda. Benki yetu ya Equity, unazo sifa tele, toka Kenya hadi Rwanda, hadi bara la Afrika. Equity Bank, you are caring, listening, partner. To be the champion of social economy, prosperity of the people of Africa. Growing together in trust, growing together in trust. Equity Bank, Equity Bank. Benki yetu ya Equity ni benki ya kifahari, unazo sifa tele, toka Kenya hadi Rwanda. Benki yetu ya Equity, unazo sifa tele, toka Kenya hadi Rwanda, hadi bara la Afrika. James Mwangi CEO, Peter Munga, Leonard Nyangara, manager mpendwa, salimia Dan Kansino. Oh, Equity Bank, twajivunia kuwa members wa Equity. Equity Bank, Equity Bank, growing together in trust.